kusisa olunaku lwalikoma okundaba bwe namuwerekera nankuutira mbeere mwesigwa mbwera sikyusa endagaano naye bwe yatuukeyo owanga linga eyakyusa endowooza kati muweereza luyimba nsaba aŋŋambe kyaliko omulungi ngume kawabula ne kyensinga okwagala mukwano kulyogwasooka
asimalwakitonyamba mange nooyitako kyendi oli wala naye nize olunaku lw'olikomawo kundaba twakitonyamba mange nooyitako kyendi oli wala naye nulize olunaku lw'olikomawo kundaba
lyansiibula abantu bansunga nga n'abalala bambuuza nti aluwa oyo bwe mwanyumyanga siddamu omubiri guli eno gye ndi ebirowoozo biri eyo buli wamu ndaba baagalana nze ndi bw'omu ndabi okuswala
nyamba mange nooyitako kyendi oli wala naye nize olunaku lw'olikomawo kundaba twakitonyamba mange nooyitako kyendi oli wala naye nulize olunaku lw'olikomawo kundaba
¡Gracias!